lo tulo ta 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 la lo tulo ala li lengondo shonse tata wandi yeah wamaka
Chinganga ulambaka
ulambaka
nangwa mafya yaisa nangu kulila kwa fika tata nalishiwa ulichengelo
ulichengelo
ulisansa shandi
ulisansa shandi
ulilubutolandi nangwa mafya yamponena shisaka wana tata
Music, download music, then have Zambia.